Echeya, 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 echeya. Atirengere biri byonna bikaze ebisolo bifa omuddo gwakala omusana mungi ebidiba bikaze amazzi matono ddala embeera ya seeno naye tukume kati ebintu byatuka tebikyali nga luli mabyegako byo byali birala ddala mu butuufu twalina emmere nyingi nga tutunda n'ebyobugagga waffe amukayiva mu kulima ensuku zakala emwanyi zabula n'ebyokulunda wafaano tebitweyagaza kati tukolera ku byebweru kwe tuyimiridde lwekyeya ekyatuzinda mu Uganda tusabe kyekyeya kyekyeya. Echeya, 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 echeya. Abantu abasinga bakyuka mu kyeya tebakyagala kukyoza emmere efuusa akamere eriwo ntono nnyo nnyo ate basiira embeera y'ensi eno naye tukuume kubanga tayombangako naffe etaanyirangako n'edda omutonzi atwagala nnyo nnyo naye abantu bannaffe anti okufuna bakoze kinene nnyo osanya obutonde bw'ensi kyekyeya kyekyeya. Kati ebintu byatuka tebikyali nga luli mabyegako byo byali birala ddala mu butuufu twalina emmere nyingi nga tutunda n'ebyobugagga waffe amukayiva mu kulima ensuku zakala emwanyi zabula n'ebyokulunda waffe ano tebitweyagaza kati tukolera ku byebweru kwe tuyimiridde lwekyeya ekyatuzinda mu Uganda tusabe kyekyeya kyekyeya. Echeya, 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 echeya.